omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ate wahabulwe era nga yakwatidde NRM bendera okuddamu okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda akomekkereza okunoonya akalulu mu bendobendo lye Mubende era ng'ono akuutidde ab'emityano okwewala okwonoona entobazi omuli n'ekitoogo ekiri mu kitundu kino. Olukungaana oluggalawo okunoonya akalulu mu bendobendo lino erye Mubende alukubidde mu kisaawe ekya Saza Ground mu kitundu ekyennamututuma mu disitulikiti y'Emityana n'afalaasira abaayo. Museveni asinzidde wano n'asaba abantu b'Emityana okwewala okwonoona ekitoogo ekiri wakati wa Lake Wamala awamu n'omugga Mayanja, kyagamba nti gavumenti erina enteekateeka ez'okukirongoosa olw'abantu basobole okufuna amazzi gaamu bagakozese mu kufukirira ebirime byabwe era baganyulwemu ate bafune n'ensimbi ezeegasa.
Ebbanga ndali tulina ebitoogo bingi wano mu Mityana, Kasanda, Mubende, ebitoogo ebinjagala mu Bukunde, tujye tukolenga kiri kyetwakola ebusenyi mulabe ekitoogo kiri komyawo ekitoogo kyaffe mulaba ekitoogo kiri nga Katonda bwe yakitonda. Naye wano ndabye abataddemu obucyericyeri n'amayuni bisi bitalina ekyamaanyi ekivaamu. Twagala mukomere ebitoogo, entobazi, amazzi tugakozese okukola kino kyetwakola mu Nyaruzinga n'ebitundu ebirala.
Era Pulezidenti Museveni akuutidde abantu b'Emityana ne bannamubende bonna okutwaliza wamu okukola ebyo ebibagasa naddala nga basoosowaza nnyo enkola za gavumenti z'ereeta ez'okweggya mu bwavu omuli okwetandira enkola ey'okulimira ku yiika ennya gavumenti gye yatuuma 4 acres model, enkola ya parish development model wamu n'endala basobole okwegobako obwavu.
Ekigambo ky'obuganda obuganda ezaafrika z'obulezi nezi tubakyogerako babeeraawo development esalimu buganda obwawaka singibala ntenguudo korasi sisobola kukorasi sobola mu nyumba yange korasi kyakuyamba naye ekinaatasa amaka ebizibu nenyingiza y'amaka abasooka bane enyogere y'amagezi bagamba nti akange kakiraka ife doluki kintu ekyo mukisekwesira.
Ya myoka ssentebe wa NRM asooka le Haji Moses Kigonga asabye abantu b'Emityana n'Emubende yonna okutwaliza wamu okuyira Pulezidenti Museveni akalulu ate bakuume n'empisa mu kiseera eky'okunoonya akalulu ate ne mu kiseera eky'okulonda nga kiwedde awo nno eggwanga lisigale nga ligenda mu maaso.
Banna Mityana mwebale okuwagira movement, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale okuwagira movement naye twagala okufuna obululu bungi nnyo okuva Emityana wano era tuba expectinga. Naye okusobola okufuna obulungi tubeere n'empisa nnungi, tweyise bulungi, tumanye ekyo okulonda bwe kuggwa be tuli nabo tusigala nabo mu mirembe.
Ebendobendo lino liri mu district 5 okuli Mubende, Kyankwanzi, Kiboga ne Kasanda wamu n'Emityana era nga zonna Pulezidenti Museveni azitabadde n'azimalayo kaakati olwaleero bwanga bwoleke.